yenza bete mabangani, yenza mtemungani, yenza bete mabangani, yenza mtemungani, cishe wangikila kabi, esebe cishe wangikila laba. Bafuna uthathe indoda yami ngoba bebona ingiphethe kahle ayifani nawabo. Bafuna uthathe indoda yami ngoba bebona ingiphethe kahle ayifani nawabo.
Babona ngoba, hey, you, tali empeche la fe.